mwami oyagale mukyala wo obufumbo bunyuma mutambula babiri nga mwesiga omutonzi mu buli mbeera kyekyo abaswamye kabbayi nze noonak